It's happening. Kish.
Oh, 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 go, oh. Oh, 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 go, oh. Oh, 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 go, oh. Oh, 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 go, oh.
Unasema eti wanipenda mimi. Waniwaza. Wani waza mimi. Mbona you're the one to say I love you too. Mbona hunisikizi hunijali Unasema niko kwa yako wakili. So kesho kwa hashimu jana kwa bashili. Mbona unatembeza tunda langu Mbona umenisevu fundi bunchu Unaniona mtoto mtoto Sino bongo, bongo, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh.
Unaniona toy, toy, unaniona toy, toy, toy,
oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Siku inapita haupatikani, jamani Nasema ulikuwa kwa yule shangazi Wambezi, simu ilizima suna jua shida ya chaji Nasema sawa kuepusha shari, jamani Ila yo story umetumia ni mara kibao Badili japo shangazi awe mamdogo Mana nimeshe zoya sasa Umefika mwishu sasa Na kujo nani patu maneno ya
Oh, 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 oh.
Unaniona mtoto